smokemziki.com.
Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza, unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Super Dupa DJ Brata, wawe
Sacha.
Si tupo paka tunaji, tunarewa tunaji, tunafesha tunaji, tunakula mtunke tunaji, pia shoa tunaji, vigodolo tunaji, kama takapunda tunaji, tukasheshe tunaji. O jamani, hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza, unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Atamchangoja chuliwa, hiti mchango tenkirima. Atamchangoja chuliwa, hiti mchango tenkirima. Atamchangoja chuliwa, hiti mchango tenkirima. Atamchangoja chuliwa, na tenkirima. Na uja chuliwa, na tenkirima.
Kanya tosa kupagawa, kwenye pumpia nanawa. Wote tuende sawa, kwenye pumpe kalita utata kandisha msala. Watoto wapagala, wanakata waya. Sema tuende Sacha, kapumpia duwadu, kashusha panadu. Wigizo ni kenda bichi kabeba kizade. Wote tupo paka chai, chai. Wote paka chai, chai. Tupo paka chai, chai. Wote paka mama tuende, tupo paka chai, chai. Wote paka chai, chai. Tupo paka chai, chai.
O jamani, hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza, unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Atamchangoja chuliwa, hiti mchango tenkirima. Atamchangoja chuliwa, hiti mchango tenkirima. O jamani, wote pija juu, wote pija juu, wote pija chini, wote pija chini, wote pija juu, wote pija juu, wote pija chini, wote pija chini. Tukiende misile tunaiti, tukakande tunaiti. Kula chuma kula jompo, tukutane tunaiti. Hatima dada tunaiti, wanadanga tunaiti. Simpana yanga tunaiti, watacheza tunaiti.
O jamani, hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza, unapuza. Hii ngoma ikipigwa watu wote fanya kama unapuza.
Atamchangoja chuliwa, hiti mchango tenkirima. Atamchangoja chuliwa, hiti mchango tenkirima. Atamchangoja chuliwa, hiti mchango tenkirima. We jamani, pija moja, moja moja fanya kama unapija. Pija mpili, pili mpili fanya kama unakili. Pija tatu, akili wapumpia kili pofiatu. Pija nne, fanya mdogo mdogo paka unichune. Pija tano, salasina mpili kaila mfalu. Salasina mbili kaya mfano
twende baba
Chibindu salasina mbili
Elatieni
Watoto wa kinu ndoni azali wa
sababa Watoto wa mbuko so mbufu wa kili mbufu
Wazio chile mpaya
Wazio wa tisina mbili keke championi Minoje mwelari na iti na kisha siku 3-4
Inazunguka
Besi grafiki
Watoto wa salanga watevu
Mishindevu
Wimana kuja mki
Kofisa deng
Roja mani pope Zao Achalewe liteze kini Pope Zao Achalewe liteze kini
Dudu maleri ya kilo kwa Tanzania
Yopio
Pope Zao Achalewe liteze kini Pope Zao Achalewe liteze kini
Trasina pilio
Wanape
Atibu mwajezi,
toto madali,
mamsira,
lakina shumboti.